abazadde abakyala basabiddwa obutaddiriza muvunaanyizibwa bw'okukulemberamu okusomesa abaana b'eggwanga. Yoweri Musisi, katuwe bisingawo.
Ng'amasomero gateekateeka okugalawo olusoma olufundikira omwaka guno, eyaliko omubaka Kasuza Nakawuki asabye abazadde abakyala okufungiza baweerere abaana baabwe. Nakawuki yagambye nti abazadde abaami obuvunaanyizibwa bw'okuweerera abaana baabwe babuvaako dda n'olulekera bamaama nga balina okwefaako baweerere abaana. Bino yabyogeredde ku ssomero lya Uganda Matters Schools Buwama ku mukolo abayizi kwe bayolesezza ebitone eby'enjawulo mu kuyimba n'okutontoma.
Bazadde babadde okulula abaana baffe bannange, mwebale nnyo, mwebale ddala bazadde mukanga wettu. Bamaama mwebale kulya mpanga, simu baana baffe mu mbeera yonna. Bamaama mwebale kulwana kati okw'okuweerera abaana twakwekwatira nkyalinda bataata.
Akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'e Buwama, Kisije Muhammad, yasabye abazadde okulwanyisa ettamiiro mu maka.
Bazadde wallahi, mwewale obutabanguko mu maka. Obutabanguko mu maka bukoze kinene nnyo okulemesa abaana baffe kufuna bipapulasi bye balina okufuna. Amaka gegabeerako abatamiiri, taata oli mutamiiri, maama oli mutamiiri, tewali nkulaakulana ekitina kubeera waka. Ekiva ku ekyo abaana okubulwa bitalina okufuna.
Kushinana mwenda katonyeze biri emanduso, radio eyabavuka omulembe omutebi, ndiyo wali musi MPG.